bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe honguza n'ubu ntabura gahinyuka nituma nkurata nyamibwa igikundiro nituma nkurata nyamibwa igikundiro Wakuzu kuzineza wendi byiza wihabye cyane ukomata nyingabire zigukundisha sinijuru bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro nagusanze mu birori maze mbona umuserutse neza Ndutwambitse umunega bazuguza ubukadusaba bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro Ikamba kundukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka nituba nkurata nyamibwa igikundiro nituba nkurata nyamibwa igikundiro Sanganwe ishema ryinshi mu masabukuru yose utwibutse urugwiro rw'ibihe twabanye byose nituma nkurata nyamibwa igikundiro nituma nkurata nyamibwa